Chichimeca, 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 Chichimeca. Nipiripoti kamanda, sisevu hasira zao wa shamba. Yeni miliki kibanda, watasema na jidai vikanga. Hapa ropo na mwagia maji, jumana kaitwa komando kipensi. Hapa ropo na mwagia maji, jumana kaitwa komando kipensi. Na wevurugu unoitaji, kama unaweza hemu unifesi. Madumeko kumaji keko, mimi leo na wachana. Wale wakubonga, wale wakudanga, mimi leo na wachana. Madumeko kumaji keko, mimi leo na wachana. Wale wakubonga, wale wakudanga, mimi leo na wachana. Kama jungu minaweka muziki kilio kwao. Wanaponija jiche ndiyo kwanza wananipa nguvu, nitafute kesho. Wali nitapanda ngazi, wanatoa ya lofiki, minatoa ya special. Hapa ropo na mwagia maji, jumana kaitwa komando kipensi. Hapa ropo na mwagia maji, jumana kaitwa komando kipensi. Na wevurugu unoitaji, kama unaweza hemu unifesi. Madumeko kumaji keko, mimi leo na wachana. Wale wakubonga, wale wakudanga, mimi leo na wachana. Madumeko kumaji keko, mimi leo na wachana. Wale wakubonga, wale wakudanga, mimi leo na wachana. Tetemeka, 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 tetemeka. Wale wakubonga, wale wakudanga, mimi leo na wachana. Tetemeka, 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 tetemeka. Wale wakubonga.